Ekitongole ekyebigezo Uganda National Examinations Board UNEB leero kifulumya ebyava mu bigezo by'abayizi abasinya ey'okuna ebyatuula omwaka oguwedde. Abayizi 43,225 be beewandiisa okutuula ebigezo bino okwetoolola eggwanga lyonna. Bano be bayizi ab'omuteeko ogw'okubiri okutuula ebigezo bya siniya ey'okuna wansi w'ennambika y'ebisomesebwa empya ejjayo obusobozi bw'omuyizi awatali kutunuulira bya kukwata bukusu ebyo ebisomesebwa competence based curriculum. Jennifer Kalula yogerera ekitongole kiUNEB atubuulire nti bagenda kufulumya n'ebyavudde mu kunoonyereza okugeraageranya ennambika y'ebisomesebwa empya n'enkadde.
With the government embracing security and holistic assessment of learners in a dynamic environment, ekitegeeza ntino tukwasaganyiza wamu okulaba nti abayizi tubabuuza ebigezo mu ngeri eraga kye basobola okukola mu bye bayize mu kilaasi era okulaba ntino basobola okuyiga babiteeka mu nkola mu bulamu obwa bulijjo. Ku mulundi guno ng'ekitongole twakozeeyo okunoonyereza okulaga njawulo ki eri mubayizi abakalikulamu empya awamu ne bakalikulamu enkadde era ng'omukulu w'ekitongole Mwami Dan Nokrach Odongo bw'anaabanga anyonyola yola agwanga ajja kubanga ali ateekamu bimu ku ebyo ebyava mu kunoonyereza ba head teachers mu basomesa awamu n'abaana okulaba kiki kye balowooza ku kalikulamu empya n'engeri yaligeraageranyamu ne kalikulamu enkadde.